na 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 Mimi huyu nishakutana na vingi chondi usinunie. Kuna muda sina mudi usiwaze sikupendi nisubirie. We umekuja kutibu, Mungu kakuleta nonafu yangu. La kwako linanisibu, shida yaliopita yaliacha maumivu. Oh baby,
pole pole. Pole pole. Pole, pole. Pole, pole. Oh yeah. Kizazi mama umeshanielewa ndo salama. Sitawaza mambo mengi wala kukuweka mbali. Sheli la washafegi mie niombe lili sipewe. Haswa, umeliweka sawa. Nimesha piga skati gari, nimesha paki ali. Sare, sare, hata walivote shati la chagua kubaki. Laza, kuzama. Msilioko ichonde mbuvi na fia mtoni. Ayaya.
We umekuja kutibu, Mungu kakuleta nonafu yangu. La kwako linanisibu, shida yaliopita yaliacha maumivu. Oh baby,
pole pole. Pole pole. Pole pole.
Zwap.com.
Pole pole.